spell.
Yeah. Oh my god, it's Clean Paul the Brahma Boy.
Stormy. No, 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 no. Naweza kukupushu sikuchanganyikiwa kukupenda. Kuponua karibu na mimi, sitawahi uchovu kukupenda. Kuwa karibu na mimi, nakupenda sana. Wewe ni waki mapenzi, hiyo ndi nataka. Nataka kujivunia na wewe. Nataka tukucheza na wewe. Nataka kuwa na wewe, wewe. Nataka kuchanganyika na wewe. Mimi na wewe, bele, bele. Mimi na wewe, na watoto wetu, ni furaha yangu. Mimi na wewe, mimi na wewe, na watoto wetu, ni furaha yangu. Mapenzi sio kipofu, wacha karatasi. Mapenzi ni matamu, wacha pesa. Mapenzi sio kipofu, bila karatasi. Mapenzi ni matamu, bila pesa. Kwa sababu wa pesa, wanawake utalaka wanaume. Pesa imeharibu ndoa hii. Kwa sababu wa pesa, wanawake utalaka wanaume. Pesa imeharibu ndoa hii.
I don't wanna see chicks tickle them bum. It explode my mind like plastic bomb. I look deep in your brain, but I'm not dumb. I started ganja rising straight from womb. Big boss by my side like a sharp gnome. Too much money in my city like white and job. Ganja makes me forget all my stress, no job. I need it down for my guy to pull my stem. Every time I get high, I drive no tear. I'm the best in rap game, call I richer. Jealous man wanna kill, I'm a swagger. Big black dick niggas wanna conquer. I don't care, I'm gonna deal with that digger. Boss letters give me kisses in my center. The letters that I see, they are good figure. I pray, God bless on me.
Mapenzi sio kipofu, wacha karatasi. Mapenzi ni matamu, wacha pesa. Mapenzi sio kipofu, bila karatasi. Mapenzi ni matamu, bila pesa. Kwa sababu wa pesa, wanawake utalaka wanaume. Pesa imeharibu ndoa hii. Kwa sababu wa pesa, wanawake utalaka wanaume. Pesa imeharibu ndoa hii.
Mayunta mamiali yo fetisi. Asuni sezonji mali bandro fetisi. Amandra hizonji yazi tisi. Jisaso bido kyozo jazi. Sentisi asiri dukyo betaga. Iyo momo iyo ndichazi kukutaza lecha nadusi. Obika kiwamu nini iwane doisisi. Jisambali mali mini etameveru masisi. Andu kangachango ni milu mipamasi. Rusi kangachango ni minga mipamasi. Achiza ndalderu ndere rutali meyosi. Katovi yosi lora masi. Chali street chari kilwa mio jaza si desi. Alimi asi waruma ijari mongosi. Chali street chari kilwa mio jaza si desi. Alimi asi waruma ijari mongosi.
Mapenzi sio kipofu, wacha karatasi. Mapenzi ni matamu, wacha pesa. Mapenzi sio kipofu, bila karatasi. Mapenzi ni matamu, bila pesa. Kwa sababu wa pesa, wanawake utalaka wanaume. Pesa imeharibu ndoa hii. Kwa sababu wa pesa, wanawake utalaka wanaume. Pesa imeharibu ndoa hii.
It has a rest tomorrow, why is on the system? It's ice, don't waste prosper. Nobody joke with the trigger. I sign out.